dachimsafi.com.
Aha. Wetro ni utawa. To fire.
Hey, your turn.
Aha. Imidaya kazi misitaki jishaua. Nasaka sasa mpa siishi kama uwa. Imidaya kazi misitaki jishaua. Nasaka sasa mpa siishi kama uwa. Oya we, sicheki na nyane usoni. Cheza na mimi uone. Kama sipo kupa punch basi ujue ni tiki taka mwendo tiki taka tiki taka mwendo tiki taka tiki taka mwendo tiki taka wanasema nusura ya baba lakini wanani taka tiki taka mwendo tiki taka tiki taka mwendo tiki taka. But it's what?
But it's tea.
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 A ti, wana angalia body. Ti, nyuma, wana angalia body. A ti, wana angalia body. Ti, nyuma, wana angalia body. Wambie staki upuzi, miso mtoto wa juzi. Nilipotoka ni mtu mkazi, sijaje kuleta makuzi. Najua na wa confuse, mana mlipanga ni lose. Tiki taka, mwendo tiki taka, tiki taka, mwendo tiki taka, tiki taka, mwendo tiki taka. Wanasema nusura ya baba lakini wanani taka. Tiki taka, mwendo tiki taka, tiki taka, mwendo tiki taka.
But it's what?
But it's tea.
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 Oya Simba Simba alinyasa na kula nyama.
Wee.
Simba Simba alinyasa na kula nyama.
Wee.
We nyama ya kuku.
Nyama.
We ya ngombe.
Nyama.
We nyama tetele.
Nyama.
Ni utamutele.
Nyama.